ɗo e gari kon ɗon kettino habaru sukaɓe matorɗe studio kala ko woni waddana o gueccuiro mona ko habaru o Aissa Madda Demmonde Abdoul Mouni foof mo Abdoul
yamni walla ka Aissa habaruji ɗi e gaddanɗe en hannde en alal o enɗen ni sukaɓe ummatore wonɓe no hettinano en
nder habaruji ɗiɗi hannde ni min puɗɗira e dow sukaɓe ummatore wonɓe no naata jaaha waɗa golle délégaku nder bureauji wote nder yewtere pindirol meɗen min gaddana on tarihi suka ummatore gaɗo fijoji jaltinol kase o singi gollirde hoore makko hano wakkati mumen kantiranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli dow laawol ɗiɗaɓol tewteru horaku leydi Niger hande subana ɓiɓɓe leydi Niger ɓurtike ko waɗata miliyoji jeɗɗo jahi waɗoy wotte sukaɓe ummatore du ka en ɓuri ɗuɗude har ko darta hawjade filla biroji ɗi enda
gonga no Aissa non waɗi sukaɓe ummatore de du kan woni hawjotoɓe biroji woteji ɗi enda nder maɓɓe no wodi latotoɓe délégué ascenseur e ko nandi titta ton ni gaya se kettinoɗen ko woɓɓe maɓɓe mbi'i Fadel Alu ko waddi firta ɗengal fulfulde
kerol nokku to cuɓaki watto capanɗe jeetati e jeetati ko woni nder département mo gaya sukaɓe famarɓe ka e mon ko hokka wara dow inde parti ji woɓɓe maɓɓe no haalna en ɗum woni koɓe gaɗi e ley golle ɗe
e le motifa
mana majjum woni ƴewude no woteji ɗi gaɗirta e cuɓaki laaɓuki du kanda waɗe
transparence
mine min gala minen gaɗa golle ɗe gam ceede min gaɗatan ɗum gam min kolla min ɓiɓɓe leydi
citoyen
gam heɓande mosala saɗormaji nder leydi ndin non ɗum saabi komiɗen gaɗa ɗum gam minen goni battane leydi ndin jango
moi je suis min mi waranayi gam ceede mi warana gam yidde parti am
parti
no fisatu o du goto e délégué ɓe noon o haalna en ɗo saɗormaji ko yeeyi
si abuyade saɗorma no wodi walla gam guere no joɓa guere joɓata denne on gui waɗayne
e sufi saley kan hawji délégué ɓen endam o wii sukaɓɓe ka en mbawata golde fa ɓoya waɗi koɓe kooƴi ɗum en
e jiiɗan ko waɗi min kooƴi ummatore gam gollal sembe noon ndenne sayni kamɓe ɓenda wooɗi duuɓe tikkinkini sanne
les commune ji jeegon gonɗi le département mo gayɗi endam fuu sukaɓe ummatore heeda e sengo e le golla cuɓaki endan neɗɗo maɓɓe du fuu waɗi golle ko wawi wadde nder muɗum
hannden alal Aissa himɓe leydi Niger ɗuɓɓe ɓurti jeehi waɗoy woteji mumen caka Bazoum Mohamed mo PNDS Tareya e Mahamad Ousmane mo RDR Cenji
non non bandirawo seme kettino ko sukaɓe ummatore huɓere ñamayɓe kalani bannimi raabi may kano ko ɗum firti ɗengal fulfulde
to ko domru min ɓe kinno e fina tawa on gam wakkati fuu kam yeebete tawdunde ni cuɓaki no waɗe yimoɓe nawtorte e hawrude jama are nde amma nde ɓe gari e laamu ɓenɗo jeebete
minen tawaɓe sukaɓe ummatore laatiɓe jogoytoɓe leydi jango komin jiɗni woni cuɓaki waɗa e le hakkille fukkingo laato cuɓaki laaɓuki jamniki cuɓaki gongayi noon enda tawi fitina fuu waɗa e nder majjum ɗum laaɓani himɓe futtal
emin keɗi ko waddantamin yahdu yeeso gonga emin giɗi bayla minen yimoɓe ɓiɓɓe leydi Niger min keɓa e balla amma komin elata joni e paɓe gabbade ɓe gattanamin jummo
komin jiɗi e fi cuɓakini woni bayle heɓe waɗa saabu so cuɓakkino wara wakkati fuu nanda ho minen min laamiɓe ni hunde fuu no file amin sowi ɗum wittake jonka min gana hunde fuu nanda ho mbuydi ko hoyte yuppoye ni enda
non non bannirawo wala fuu mo anna ko ɗum waɗi propagandaji ɗi en himɓe gaɗi tagga waɗugo haalaji ɗi hegaki yeeso jama are imma nder réseau sociaux kanjum waɗi ko Aliyo Oumarou ardiɗo fedde sukaɓe ummatore leydi Niger o fooɗi hakkillo himɓe ɓeddurwo ko watta cuɓakiji ɗi enda gaɗe nder hakkillo fukkino kettino ko bannimi waddanimi raabi may kano ko ɗum firti ɗengal fulfulde
ces élections sont
cuɓaki kiiɗo eki teddi sanne e dow fi battane leydi meɗen Niger gan laamu ngu endan himɓe heyɓe woni ko natoyde nder muɗum nden noon minen elani ko watta ko tawe cuɓaki waɗi no woɗiri yimɓe ko watta millioji jeɗɗi ka e woni ko yahata suɓowo e dow himɓe leydi ko watta millioji nogay e ɗiɗi himɓe millioji jeɗɗi ɗi no woodi laawol bonna leydi ndi feccere ɓurne ɗuɗe nde enda fuu yardaki dow majjum ha ɗum waɗaki noonni ndenne ɗum du konna fuu ko waddato ɗum woni hono wakkati cuɓaki waɗi woɓɓen ɗon no mburto mbiya kañen kaalan noy woni ko heɓa tawi du konnan no woodi laatiɓe ka en hokka laawol haala ko heɓa ɗum endan saabu leydi afrique kewɗe fuu kañƴe waddato fitina woɓɓe immoto ɓe ni waɗi mana tawi du konna wona dow gongako min eela ɓiɓɓe leydi Niger jooɗo dow jikkuji muɗum lobbi ɗi woowi abadaɗi
son sens élevé de responsabilité
banniraawo jooni kuma seenaate nder yewtere pinndinol meeɗen.
To aysa, nder yewtere pinndinol meeɗen hannden ni taariki Suleyman Sani Sumayla, mbiyeteeɗo laamone kam min gaddanta hittinantooɓe en. Suleyman Sani oo du ni woni Omar nder Silma inndiraaɗo Saarakon, Silma gaɗaaɗo ɗo annden nder leydi meeɗen. So kettinoɗen ko Mariam Ade waddi ko firta e ɗengal Fulfulde.
Jalnoowo himɓe noon laati ɗum e nder yonki makko to ɗum woni ɗundu konɗo fuɗɗana na illum omo laati suka pamaro. Nden noon senini kanko o ennda o waɗi ngal ɗo gollal e dow internet haana hayɗinaade fay e gooto.
Wakkati fuu miɗo anndi ko miɗo woodi senngo gaɗol jalli niiɗi ɗum hayɗinaaki fay gooto. Woodi kon yimɓe fuu anndani mi neɗɗo noon durwittitoɗo tefuo ceede e humtude muraaduuji muɗum. Ko puɗɗumi gaɗol jalli niiɗi ɗen ɗum fuɗɗi welde nimɓe ngam ɓe njiyi gollal am walaa haddi.
Gollal ngal onon waɗa haɗa filla ko ndartu cogguuji makko ɗi kanko Suleyman o enndan ngal ɗon gollal dukonɗan no woni e hoore mum no wooɗi dukonɗan sanne. Waɗi dukonɗan duuɓi ko on wondi e bitigi makko laatiiɗo dukonɗan ni keddi kaddile ko neɗɗo yiɗi funo won ɗon o innditiri dukonɗan laamone.
Miɗo woodi si kolte biyeteeɗe mbecca duuɓi majjum tati ni hannde baka ɗum ɗon walaa heen miɗen ngoodi golleeji ko waɗte senngo.
Huunde fuu e fuɗɗir muɗum no woodi caɗaale sanne. Ndenne kanko du o wii caɗaale o yii ɗum nder majjum kaano haɗaymo o yaara golla makko ngal enɗan yeeso kanko Suleymana e dow giɗaaɗe
makko.
E fuɗɗoodene o ɗum tiiɗi ammaa ko ɓooyoyi ɗum hoyi. Ko kolleɗaa fuu huunde misaali noon nder gollal heppataa caɗaale. Nimsitol walaa ley mum sanne ngam anndal no tawa huunde ko mawni duuna.
Ko ɓuri fuu weldemo dukonɗan sanne hannde ni woni sukaaɓe ummaatoore kinno ngaɗa golleeji keewɗi to daro dow gollal gootal. Ibrahima Sani Suma Ila wii no welti sanne no wono waɗa nguurdan makko e golle makko.
O neɗɗo noon tawaaɗo nder huunde fuu nda noddiima sangaare mum o wara. Nde joomum wi o waɗana ɗon huunde jonda o waɗan ɗum. Woodi gollido lobbol no tawa hakkunde amin du saatu fuu.
Kanko Suleyman o enndan ene lebbi ƴaɓɓi ɗiɗa noon ko o dewɗi kaanon woni omo jogii kooto ko tawi golleeji makko ɗi fuu o yaari ɗum yeeso.
Jooni ko maa see men naata nder fijooji coññinol ɓalli.
Aysa, har ko darata ni fijooji coñinol ɓalli ɗi enɗen ni nder lattol bal tefol cup ko kaf ɗum enɗen ko wona no waɗe ni as soni deb an e le coton sport de garoa leydi cameroun to enɗen kan en lattidoyta.
Non no banniraawo miccintine himɓe ni ko club coton sport ko garoa leydi cameroun latidi imma fedde as soni deb go'o imma ɓolum gecciire wittine toon e stade seni kunce mo ñamay.
Aysa, fa hannde ni hannu min keɓiri habaru o enɗen ni dow internet kaf o enɗen ni keɓuɗo jalorgal nder lattol balgol enɗen ni kan yahata naatowa nder latta bal ittodira caka guɓe guɓe ko wona no waɗe ko pelle latoje balɗe enɗen ni. Keɓuɗo jalorgal o du ni heɓa millioji hemre e sappo e jeɗɗi ceede sefa.
Ɗon min kantani o habaruji amen ko sukaɓe ummatore. Mi yetti kettinaki on kettini men do en giɗi yettinago habaruji o ñoɗɗo dow laa RTL tati ɗiɗi imma jo on joɓata buuɗi bagoto sege ceere godi on kiyari.